arintan runtii waxay nagu noqotay arin lama filaan ah. Dadkan mujo ayaan daba taagnayn. Qaar ka mid ah shalay ayaa judge federal judge Miley oo Mareykan ah uu ka reebay hal nin oo diyaarad laga soo gujiyey darar ayay ka baxday Louisiana, meel ay dhahaan Lexington staging facility oo immigrationka xabis ayay diyaarad ka saareen. Tiradooda annaga waxaan ku ogeyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye. Waxaan marka hadda ahaynaa inay diyaaraddii lasoo celiyey xagga logistic iyo mechanical problem bi dowladda Mareykanka ay sheegaysaa in warar khilaafsan in Louisiana ay kasoo degayso ama inay Miami kasoo degayso mayma ay xaqiijinin runtii, mana uga fadhino inay xaqiijiyaan. Inta badan waxay isku dayayaan wixii dhacay ama wixii jira inay luqad ugu sahlan ay markaas ay ku sheegaan, laakiin xaqiiqdii wixii jirta waa la ogaanayaa. Lawyer aan u shaqeeyay ayaa waxa ilaa haatan, laakiin iyaga email ay kasoo direen Washington DC oo ISIS kasoo dirtay waxay ku mudacayaan in Senegal, Dakar, kuruugii la socday ay daalanaayeen, kuruugii isbedbedela iyo wixii andan logistic problem iyo raashinkii iyo wixii inuu problem jiro. Sidaa darteedna si temporary ah si uu waqti gaaban ah ay go-aan ku gaareen inay soo celiyaan 97 qof iyo diyaaradii soo celiyeen. Intaas bay noo sheegeen Washington DC.